gudoomiyaha degmada Baydhabo ee nadooga magaalada Cabdullaahi Cali Watin Yashir gudoomiye kulan ku hadalay diyaarinta mashruuca sidii koronto iyo heli lahayn dadka buugtaala deegaanka Barwaaqo ee duuleedka magaalada Baydhabo maadaama dadka deegaankaasi waxdan haysan adeeg koronto. Kulankii waliba qayb galay hanu kumid horjoogyaalka dadka buugtaala ee deegaanka Barwaaqo madax ku dareertiyada ku shaqeeyay arrimaha horumarinta buugtaala maamulka degmada iyo shirkado biyo adeega korontada. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watin iyo waliba soo sharaxay diyaarinta mashruuca korontada lanka sameeyay dadka buugtaala ee deegaanka Barwaaqo ee duuleedka magaalada Baydhabo oo soo sheegay inta ka maamulahan ay ku goontay sidii dadka reer Barwaaqo iyo aan heli lahayn adeeg koronto oo dhameystiran.
Arrinta korontada may buu arrin muhiim ah oo eeto in may buu deegaankaasi koronto iyo helan muhiim ah. Koronto madan muddo soo raalay laftiin sidaa oo baalooyinka ah laakiin soolarka uu daa walaal hoos sunnaa halaawe dame marka aanu musuub biyaas maamulka iyo heeda AM iyo heeda Marsukob iyo heeda kale oo maarne oo arinta korontada shaqeeyaan iyo Beko yafadeeni kunimada jeedinay soolarka la isku dhaafo maarne koronto rasmi ah in may bo deegaankaasi lijey keeniga dukaan leh dukaan shimeey buu ahaa nalankeela keedis leed edis nalankeela ka ganacsi kale soo ganacsi nalankeela wadooyin kulli may baan raayso koronto la ka teega magaalada Aftinas oo meel badan la meel nagatmay buuhaya ya qorsheeyne darbuuzul kun gudbiini noo khair la sameey buuhayda Marsukobyo iyo AMO heedi kal shugla noo ogolaadeen ma yarana meel buuha arintan ar muhiim waay waayeen oo meel baan yamay buu la hermay buu wayfade arintay gudgalnimadan gudgalne nadaama suubine hadda markamay buu geeg meel siin kuuri in saarta tool kool ku gaato ka baad degmada iyo Beko iyo madhe la gala heshiis la shaqeeyayda waa la keli hoob wala ka magaran isilisin faahili samayna ma isdaa wartan ee dadka may boolan gargaaray dhangur ma isin oo bu koronto oo Beko walli qaal keli ku duu soo gudu maada meerasan Beko may boola la keli samayna gudoomiye arinta jirta arinta wala ka wadaa in si may boo hayrta may boo hayl isin singni may boo meel ka faahiistan korontadaasi deegaankan laga afteeni magaalada laga afteeni kabaad may boo saas wal wujudu may boo madora Barwaaqo may boo yahoo gul saare marka dambana ilaa iyo magaalada qaybi shaduun yamay buu hoogla saare madoor qaab matoor iyo wala ka bilaaw doonan ka baadan ma raayso may ka bilaawaan ma raayso dana qaab solar iriid maare la ka faayiso oo koronto dhaliyo tibaalooyin sing argaasan hayna to kudduun koronto dhalaysad geey hamin shadan ya ma raayso ya insha Allah yalla faraan mar mar rajaynay ba may buu madama meeli may buu degan khasmi nagtay hada maamulka jidwiin meelki bii oo baawrto oo wiin oo marayaan meelka bii laami meel seedahayo jidid karnay ba meel galahayno magaalada iyo meel toos ina iskiilinti meel fadhi meel adeeg oo magaalada la keel dhamay ba in la kala fadhi bantaas may boolisiin query sin walaay fikirkin ah kulli insha Allah roogo fasin ha doonto dibi doonto iyo si sumay ba isin argaasan meelaha dowda madilla deeka baad meel la wadaayeen ya insha Allah rajayna walbaan magaal may ba ku dhidonto walbaan dhaqaalaha may ba barwaaq may ba ku dhidonto barwaaq may magaalada ku duunta meel naqshad fayl qorshe fayl oo lan soo biyo bilku dhamay ku qabsan mustaqbalka meelahan guud doona ku qabsan marka ma faanaha naqshad oo gusay meel buu magaalada may qaybin ka tamay buu aha in bilidka tusaale fayl may buu aha dibo habeen ku soo biyay walaan jidid hadii biyay is aragay tamad dib barwaaq la soo biilay leela ka tahra ahay saase may buu aha ya yelka biyay marka insha Allah meel iyo mustaqbalka dambe meel ka yelkin ara oo taagan meel fele nidaajin argaasana oo suurud leh walaa dadada faa'iido kin shaa isla ma awlaadin iyo may ba awlaadi iyo yamay buu ka faa'iideeyaa
magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waliba ay ku mid tahay magaalooyinka ka qaalisan adeega korontada dadka buugtaale ee ku nool daafo magaalada yaan awoodno in iyo markaasi galadaan korontada saas dartii maamulka degmada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta buugtaala iyo dadaalka jiraan sidii adeeg koronto dhameystiran oo bilaash ah la dirsii laa dadkaasi.